mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
DJ Shinsky.
Yeah, yeah, yeah. Big beat, big beat. When it's perfect, I'm low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up, sim sima. Muka the keys to me bima. Kisikia Kim Jong Kojo na juan kuririma. Female Benzema, girl dem na go ina. Reproduction tunaifanya backseat ya Caldina. Bad girl didi, bad girl kariri. Nipate ex Tuesday nikiwa wombor tiris. Rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there. Me cause problems everywhere me a got step.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick
yeah.
up.
Nigeni ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande ha. Goja mapikin, baka lale, angoka nayo, tuende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri, anafanya na kamesa. Only fun, mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam watu potezi ida ati. Number uno mini mzinga na ningam. Nikki come out to put it down.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up, pick up.
Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course. Baby, when you wind and pause, you're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl. Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy.
Bread and butter, when you wind
and fall. Mr. Vibes on Vibes.
Tigers and penda hizo hip six sexes kiwa bam bam. And penda he and penda that slow but and the chop chop. And penda he and penda that slow but and the chop chop.
Ay, ay, kudade, ay, ina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anambanala. Ay, ay, kudade, ay, ina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala
Cheki cheki mina we, tunadudhi math Sarenda tekova jo angusha mabitha Baby si ubendova kwanza venye inafa Sia tina chocha mina penda hikifa Ukidigida digida pale tu kwenye machuo Mina sikia sikia ni kama ni komandom Saini kozon mamizinga ni za chrome Manzi unanibamba mahari nitachukua lon Na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani Na utamwaga misi jui joni majigani Nikimaliza utasema joni nani daddy Harry Krez ule boyo machine nani
Anpenda penda kuzilika anpenda chicks anpenda thigh gaps Anpenda hizo hip six sexy kiwa bam bam Anpenda hii anpenda that slow but yende chop chop Anpenda hii anpenda that slow but yende chop Ay ay kudate ay nina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudate ay nina dudeda Nina gana mwangu la namba nala
Sena penda kuzi enda Ten over ten imijikenda Mzabibu ndo agenda Figa ni nane si utapenda Chora saba She's a bender Sita 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 enda Na kupenda ni utakupenda Maraka tano utani nitenda For you lia chama vela For you lia chapa mela For you lia chama kwelo Uskini kumboka ita ya hela Ay, Fitu ni tatu Ay, Fuskize msela Kuna ndovu kuna matope Zikipatana ni natela
Anpenda penda kuzilika Anpenda kicks Anpenda tigers Anpenda hizo hit six Sexies kiwa bam bam Anpenda hi Anpenda that slow but Tiende chop chop and penda hi and penda that slow but tiende chop ay ay kudate ay nina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudate ay nina dudeda ay
Nika tuko F2, Ndini, Fina Supermarket to bebe kama miracles of Jesus John Minor, Deka Deka Massive, Kamzozo, Kazoze Matawini, Ogana Na kwani form ni kiani, kastana ni mrembo flani Haga seti vizani, tazuka unipati Ura disco siyani, predator inosha taxi Rasa na pigambati, tishoto jani kaki Stenje misilali, ndegia nataka ngapi Mjusemo liona wapi, wapi, wapi Sungoja na kamsahi Na stenje misi lali Ndegia nataka ngapi Misamo linyona wapi Sungoja na kamsahi So basi digi dikla Mbichu, kwanda, mbichu, lip gloss Mbichu, shali, mbichu, iPhone Mbichu, nywele, mbichu Kila kitu mbichu toka juu hadi chini Dikla, mbichu, kwanda, mbichu
Now, change got na trao Maskingo mingi na hizo dead vindo zao Eyo selector Goda lafu, goda lafu, goda tena Kwanza juu maskingo ni Deadili, 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 deadili Kwelo adeista, Emily Atoti na mebeba, heavily, heavily Anakaka Gen Z, 22-23 Na ule rapo penda masanteni, enemy, enemy Bato nyadi na machaji, tukime dividedi Marainfo zimewaka, bansendwa na ya chemist Na tukukwe de jing Kere musha na Hennessy, tumefika na masenke na masubi ni legacy Stingon za kiji, za kizing zing Na mapet koma mati na mambling bling Old school, kama vanda sana village Na skiza maridi, kartel na kiji Bridge. DJ Dobro can just put you one by one Mambo ni fulai, let's have some fun Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena Kwanza chuma stingoni Dedili, 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 dedili
Chenya shipite boss kwa ni mimi nugu Sikose nguvu baby girl mi ukula njugu Bad to the bone lazima ni kunye supu Shake that thing hadi upigo marufuku Kaende kaende kifo cha mende Una ninyonya kama maembe na tembe Game bubu vitu zetu usiseme Wacha wabaki wakidhani kuna venye Peleka juu, peleka chini Usiogope kuu, rarua mini Ikishika sana, towa ulini Zako zikipana, cheza na mini
Yeah. girl ni gonna answer. Uko na swali naza tell bombastic side, bombastic side. Shavuka boda na piga maitopia. Kani for 20 tupate tukichoma. Piki ya pedi ya kuje na keroma. Hizi mamoshis na tipu mpaka homa. Mademu wana paka ina na ma foundation. Wana sema right now to my location. Wana juwa sindo huanga na formation. Mpesa confirmation leo celebration.
Mawe tuko area. Cheki vile dobe metubeba. Tikisha kicho toangeba. Ule de mako hala za bebeba. Zitoki kumu na mabega.
Chukua madam so anguka nao itabaki meflo na vibe anguka nao koko single for now mdagi mdagi sinteja patikani hadi late night saa sita ndo tani wai nikupini location nalikofana na hii sukate call niko chomba ya G mina juwa utakuwa irizo release acha ni kushow kwanza form ya didon nisha shika mpua na tuende chini kwa chini akiwa adi na mini say tunasikiza Shin City tuna feel free take a video na upost pale NGC jina ni Cantel kuraps in Italy. Anguka now, hey. Anguka now, check it, hey. Anguka now, turn it down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Uliza pesa alafu, one legge, hey. Anguka now, one legge, hey. Anguka now, anguka now, hey. Anguka now. Anguka nayo
on vibes.
Anguka nayo kama uko na new cut Anguka nayo kuna party na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati Anguka nayo ati Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo ati Ati Anguka nayo Ati Anguka nayo Na katika msupa weba njuka Cheza chini kukondezo madhuka Anguka nayo baby galusha itika Ndagi mdagi matisho za wadagi step Ama darling Tambu serikali Juni serikali Tamka asali Simda joni nani Flow mshati Ki Don medunga apo daumi Chi Kuteki wapo wa daily me Ti Haha Kia Deva Anguka nayo
No got my sources Oh for me tabu for me Sati my sources Kugame my phone source Oh zambe Sifurai Ya mbozi ya kuhe marira Oh zambe Bizibu vyo vye marira Me Mbozi ze kabia Mbozi ze kabia Me Ajiwe ye soza Ajiwe ye soza Shifura When I'm sending God kirira Ga kute fene wasike Mi ulash
Oh Zambe,
beginner.
Oh Zambe, bam
beginner.
Oh Zambe,
beginner.
Oza, oza, oh.
Oh Zambe,
beginner.
Oh Zambe,
beginner.
Oza, oza, yeah. Oh Zambe, beginner. Agamba ndi muto ndekanze tonyambula. Ozinango muralo womara kwepu bya byakunwa mutigwo boli na mpemponi waiga mazino fumita masonso
adede ben madedo da medenda boda ben medudi de patita kobo bira ma boden na dundo do budungo bodi mado de kate oh zambe ina mi sante na mi janja mena kakune ne mi gaza mi sana ponya ina mi sante na mi janja mena kakune ne mi gaza mi sana ponya
kanoko masonso si ofumita bufumisa ti masonso si Kugame mafonso si Oh Zambe Oh Zambe
Begina
Oh Zambe Bam
Begina
Oh Zambe
Begina
Oza Oza
Basi sayo menino Naka una kopi basi sayo menino Naka ukujua basi sayo menino Umeni, 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 umeni no Naka una rada basi sayo menino Naka una kopi basi sayo menino Naka ukujua basi sayo menino Umeni, 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 umeni no
Where you at? Niko na form now you know Jumanze ni mejipin mandom Sign kona do this ladies wanna go Jo before walikuwa wanasema na wabone But before ni ma calls imeja call logs inbox na na request zote ni watoto nimekupin ukikuja kuja na watoto nimekupin ukikuja sikujo kiwa solo niko kwa kijani kihang na mabadis and bandits buda tubagu ya tia nani ndio nani na kama dubene za feel niko lucky mob tezi naso uliza hadi chaki I just stay to the facts kwa hii rap nitabonga na bado nambi analia nikisonga mko akando yangu anajua mimi ndio donga lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo na you know hakuna rade manzi formation ni bo na you know I really love you atakani na ignore na you na you na you na you na you know na kauna rada basi sayo meni no na kauna kopi basi sayo meni no na kaukujua basi sayo meni no umeni 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 no na kauna rada basi sayo meni no na kauna kopi basi sayo meni no na kaukujua basi sayo meni no umeni 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 no na utafika mazako zimeshika tukisema kweli huku ndana unachatisha bogi ni mbaya watu fight na wakilisha tina misbehave yani lona choma picha cheki call police ngori kubwa manjake ko missing totally nacheza chini jo alikuwa na mimi keja na leki nitangana nitanga meeting careful inatoka mbio kulikota mwizi hakuna kucheza chini because you all know mo corona chachisha na choma photo na mimi niko kwa tu na deal na hiyo flow niko na motive so now you all know
niko na balls ganji na zichess buda ni tetom kwenye rap manze sisi ndio ma top figures cheke nyuma convey this is how we rot this is ndo madoni nimekuja na mabadis walami zimeshika sana na pigia wazazi niko locked manze nishakuwa mnati weni mwere unashinda na mabati
na kauna rada basi sayo meni no na kauna kopi basi sayo meni no na kaukujua basi sayo meni no umeni 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 no na kauna rada basi sayo meni no na kauna kopi basi sayo meni no na kaukujua basi sayo meni no umeni 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 umeni
Dansa kudonjo ni dansa majuu Dansa ikishika unazungusha mguu Right to the left unazungushia juu Ini dansa majuu, ini dansa majuu Ati dansa kudonjo ni dansa majuu Dansa ikishika unazungusha mguu Right to the left unazungushia juu Ini dansa majuu, ini dansa majuu Nilimwita hey kuja straight kilimani Msupa libambika nikisema ye ni mali Na hang na majika ni form to na kill Kini doba safi na nigenge imeti Webingine real kishika mic mimzi Kolabo siyo free tukipop wana breeze Wanakwanga wameti wakijita wasani Wanakwanga wameti wakijita wasani Na manzi ako daily insta Snapchat talika makaitisha Juu kuna time nili dating sisters Wanafanana lakini misi daiti Flow kiyo mavitu ningumu kuotofotisha Wote wa Somali Halima na Hadija Unapimanisho kitumio mapicha But kitu real surese kuchanganyisha Napigia Shakilo ati dansa kudonjo ni dansa majuu Dansa kishika unazungusha mguu Right to the left, kono zungushia juu Ini dansa majuu, ini dansa majuu Ati dansa kudonjo, ni dansa majuu Dansa kishika unazungusha mguu Right to the left, kono zungushia juu
Magi magesa, magi magesa Nasaka formula, nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula Joki na njeri masiwa mbona nitafuta Na vile shere tulipiga jane kalipuka Aki walai nilijipa tanga stenje Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele Na kila saa ati safari situende Staki kumari minta jima na madenge kwanza kidogo nina fever nichilke jani nikijimada na fifa wesukuma meme mindacheza na mafiga kaime kuna isongeza volume kwenye speaker magi magina niko bukla na cheki tu mabunda anda na niko maganji makladi ni za ulaya mimi niko ready ni wapi tunakutana tukazitoke na machaji zikituba
ambati dansa kudonjo ni dansa majuu dansa kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ni dansa majuu ni dansa majuu Dance with me, dance with my jaw. Dance with shika, unazungusha mguu. Right to the left, unazungushia juu. In the dance with my jaw, in the dance with my jaw.
Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo Na masani riski kudunda kudonjo Zon tuko on na tuko juu ya mangango Magode chok na ile kwela no 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 ukundo haga na haga Bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha Ziwa tupisha rada Cheki lukala tupenga mara kwa mara Kuchanganya wa baba wapate tucheda He's taking you for lunch na you're taking you for granted Yani for money unapembu dafu na Ena bant no jakam sasa unangushia champion TFWB what the F do you mean Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo.
Nikiinza giju kwa beat, me you kill me umada. Na siku zote suna jo spoiler ndo papa. Wapua kila rima wanalia sindo anataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Cheki kama niluku na piga diriba fresh. Na kili giju kwa bori ni mejipin mabenz. Na kaka nika bounce kumlazima nika test. Na kama akuna kwila is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kini tresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pack and chill ni kisip yangu ha.
Ati leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at DJ Shinsky. Subscribe on YouTube at DJ Shinsky for more mixes.
Aki black chocolate, ni fine melanin, bana toka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda, so kanapenda toto, chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa tako. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Ni kuje ndogo juta kula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapikianga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. But koi party vibe iko top. Kwenye flow joka na perform, joka na perform. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakuanga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, bila kona big-bomber. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakuanga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, bila kona big-bomber.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole, hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei ni meapply, chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a hoe. But chukwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick, poka, napenda kuzitoka. Tik-tok, kanakonga tik-toka. Pick, poka, napenda stick proper. Big bomb, bila kona big bomba. Pick, poka, napenda kuzitoka. Tik-tok, kanakonga tik-toka. Pick, poka, napenda stick proper. Big bomb, bila kona big bomba.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tu anzeku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tu anzeku smash.
Atika anapenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, anablash. Kanapenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, anablash.
Anataka this and that, yani heels na bag. Expensive things on Instagram. Akifly ni first class ana chest the bag. Go USA dubs then Doha Qatar. Natasha, Natasha.
Yes papa.
Unajua kurombosa.
Yes papa.
Left na right yani round and round. Yani spin your waist like a merry go round. Anataka wig na mina mpea cash. Nunua human hair sizo nyole za faras. Anapenda muku chuna lipangi tax. Ukimwitiaga mechi anachilipia cab. Ni hot cake fresh off the oven. Akiwa gana mimi yako sorted. Haga big yako loaded. Na napenda gado. Anataka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, anablash. Kanapenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, anablash.
Anapenda stories za do. Kianza stories za love utambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa. Usimwambie
aki baby tutapanga.
Akisikia kwenda Mombasa, unalipa ndege anaenda kuchibamba. Endelea kutuma tu message.
Sweetheart, good morning.
Mimi nilituma M-Pesa. Guess what, anakuja leo jioni. Sahili analenga simu yako. Ni mimi nakula manzi yako.
shida, tafuta pesa. Wachani kuibie, anapenda mukuchu, anapenda cash. Ali change test, na pia class.
Antaka this, antaka that, unasike hu baby girl, anataka titu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda juku seti kapetu, anzeku. Antaka this, antaka that, unasike hu baby girl, anataka titu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda juku seti kapetu, anzeku.
Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng choka diva. Dimba na kakwela kame iva. Dimba tunarola di kwa dinga. Dimba mechi dimba. Dimba na kapeng joka diva. Dimba na kakwela kame iva. Dimba tunarola di kwa dinga. Yo, man of the match, godi jena waga champe. Wote ni mewa catch, ghetto youth na mabombe. Nairobi na Iran na wasupply madebe. So baby girl, levu popi yo champe. Sezi deny, jo msupermeni nice. Walai kastana girl na kanapenda futa. Lazima lip gloss after joku wa shashash. Alafu zikim nice, ana feel kuni. Shuri anapenda venye mi wanagonga. Short on target, evi kama madonga. Akakapenka, napenda kuzichoka. Na kanapenda mukuchu na kuwachocha. Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng joka diva. Dimba na kakwela kame iva. Dimba tunarola di kwa dinga. Dimba mechi dimba. Dimba na kapeng joka diva. Dimba na kakwela kame iva. Dimba tunarola di kwa dinga.
How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba, venye bana liben. Nilizuba liye tenda, kizubi zubi gang. Nilicheck, nika check, again and again. She's a ten, kame iva. Kasipo geuzo, kataungua, nika diva. Kana sumbua, kana fanyadi mina shiva. Nasina kiwa, mina cheza shua. Kata jipa, suna nijua. Bang check, confirm, nishake mbaka tam. Na venye choka mevaa, kame kaa, kame ni jam. Na bado si jangam, mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam, bana inafanya na jam. Taki na kati, taki taki, mina taka sana, taki. Nataki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mi nataka sana. Taki nataki, nataka kukujua sana. Taki nakati taki taki mi nataka sana. Taki nataki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mi nataka sana. Taki nataki, nataka kukujua sana. Mana tipsy, fetish yangu wa gafani. Yani bora kona bunda dredi na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy, she be my queen. Kana dunga dera, kana taka mini cheki. Pale kwa hip kakitak mimi kuisha. Kwanza kakima lipsy, mika shani bakisha. Sai mina sip malika menifikisha. Nona mini kichizi msupa ni bang check confirm. Nishake mbaka tam. Na venye choka mevaa kame kaa kame ni jam. Na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Taki nakati taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Taki nakati taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana.
Goda, goda tena. Strictly makwela, no other gender. Goda, goda tena. Petit loina, weza but big indio na penda selecta.
Doku donjo, doku dunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja ni meshanza kunirunda. Tani ya chain kashingo. Nimedunga bling moja nono hadi wezi kujikunja. Doku donjo, doku dunda. Nikichuna kandovu ni wapini likasunda. Nimekula fiti, nimedimbuka. Nchakula kikitu, zimeripuka. Nikabole tennis, do vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda. Single sikai tena na tresuda. Ule ni nani kokona akona mbuda. Alutane na donjo kudunda. Nyongiwe dims taki kuchomeka kucha.
Yo, Goda, goda tena. Strictly makwela, no other gender. Goda, goda tena. Petit loina, weza but big indio na penda selecta. Nini zona cheza, commission ndo na mboka. Wese matwekia, Lexa, one lege. Tuende, nusha mkono, mbele. Gat ni a, lele na kwanga fiat. Sele aluta ina, donjoka, wet fry na roiko. Rainfalls a kizim, na zimetoka kia maiko. Chingri, we the big baba kwa disco. Nino sapere kangat, na wote onitwa shiko. Shiko wa Nax, shiko wa Kiambu. Shiko wa Juja, shiko wa Embu. Kuna shiko misi juu ye udu. Nya, itafanya rura show na kucha very soon.
Doku donjo, doku dunda. Ikendi na ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda. Ikendi na ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku donjo.
In a do, 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 donjo, do, do, donjo, in a do, 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 donjo, do, do, donjo, in a do, 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 donjo, do, do, donjo, in a do, 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 donjo, do, do, donjo,
kama ni udu na I block, kena diu star zone flani niko peaceful fully, focus ni doya unruly, sense iko juu kubishana nile vibe ya mapuni. Ini fire, tunayongeza kuni, tunarefill gas kupunguza yo upuzi. Tuna block, designer tutambui, boss India na bonga, live and direct. Shera, shera, flows za kizing, jina kubwa, lazima wati. Ati shera, shera, dandia na hii, ni kwa bukla ama koma 3.
Ina do, 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 donjo, do, do, donjo, ina do, 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 donjo, do, do, donjo, ina do, 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 donjo, do, do, donjo, in a do, 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 donjo, do, do, donjo,
in a donjo iko sawa, no man I'm super squeeze apendagi kugawa, kama, kawa, nkisha piga shawa, uneza zima power, jumi slali yapa yawa, jirani akileta vako za bestie, nasty, na venye ye ujikuta msexy, wapi, yeneza kuja kwangwa pige seti, na mida za kuziang, tajifanya lime bleki, huyo, lock, ndenga, cock, kami ndo halimu na kujaja pana pok, kauna, stock, neza talk, drizzle no ni nice kitaka kutoa lock.
In a do, 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 donjo, do, do, donjo, in a do, 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 donjo, do, do, donjo, in a do, 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 donjo, do, do, donjo, in a do, 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 donjo,
so, vibes on vibes.
Kwa juu ya kana, hapa na kuza kudimleta, leta ufala pota kula maviting, neza dhani tumepona kunge joni taxi, nati upepo runda, upepo nia, hapo nasikia nisikele u, stingoni Scooby-Doo, nakozi kianza kushuka, zinapandisha juu, biga biga kaleka move, mkuja mkufu, ati naikipu bamba goza tena toka, hapo nasikia nisikele u, stingoni Scooby-Doo, nakozi kianza kushuka, zinapandisha juu, biga biga kaleka move, mkuja mkufu, ati naikipu bamba goza tena toka juu, hapo nasikia nisikele u, alote natonesha turushe migu vile vile zimeturaru, tunasikia tukoma juu, steam skipata kwa shikisha na mamus, nipeka leka, so tuko loaded, strap na maforen, naifanya leo, siya tungoja giate shokena, naikikubamba mbia selecta jo agodena, kakikubamba tupaluga, tupaluga, so sile tepa za kutim, tim, 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 washaki, tempo ni anatepa tempo yo bamba sano kiwa ching, 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 gomba kashata, radasha vam, daki mdaki hapo nasikia nisikele u, stingoni Scooby-Doo. Zikianza kushuka zinapandisha juu biga biga kaleka move mkuja mkufu ati naikikubamba goza tena toka hapo nasikia nisikele u stingoni Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandisha juu biga biga kaleka move mkuja mkufu ati naikikubamba goza tena toka
baby cheza nami twende shika kiuno na matena zungusha zungusha tena zungusha zungusha tena
Yeah.
Miel Martin, Miel Martin, Miel Martin.
Chapidi, boda yun ninyo polo. Boda, boda yun ninyo polo. Wabiro kuwa mwolo, wakilo nuwe ngolo. Wachodo nyaka ngolo, watingo yesu malo. Kikalo ragoe, kanyomo satudo jaka molo. Mano sipna maratari, daka kale sama kalo. Ono mane polo, ningi mondo midwom. Yesu ndo na polo, umia weyo kolo.
Na jegi bila haga ni improper. Kuna siku manze utapata ni kusopa. Nipate alfakiri ni kitungi ya matopa. Jinpiga mboka, fuwede kutoka. Rap, rambo ndoka nambo. Wanauliza rada tuli achana kitambo. Nishapata mungine manze sisi ufanya mambo. Kianza kunitisha basi bado mapambano. Kidole ni chakati na wapiga kama bano. Toyota sigari lakini labda kiprado. Miradi tumepata haya basangu kanayo. Tap kama nyako, tap kani yako. Zimiretu mebasta wa medula. Na kaniform bila demi mista kuja. Niko kikad fegi just and ista sugar. Hapa ni panda shuka msiki tambaruka. Na zimiretu mebasta wa medula. Na kaniform bila demi mista kuja. Niko kikad fegi just and ista sugar. Hapa ni panda shuka msiki tambaruka.
Hot cold bad body hot like the summer. She got me for the party, I was down for the matter. Aya kalamuya, ya si lava. When she had the melody, she came and put it on me. Then she told me, baby, please, just please me. Don't you ever leave me. Give it to you good every night and day. I'm thin, baby, you know I don't play. Do it on, just in the day. Tell me what you want, baby, it's okay.
Nadai kukupin madhe usikie divi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji nadai ni kudigi. Usikie fiti nadai kukupin madhe usikie divi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji takudigi tu viviti kukiti. Takudigi tu viviti kukiti. Takudigi tu viviti kukiti. Takudigi tu viviti kukiti.
Send the location, I go on kitty kitty. If I catch a party, I'm a no bitty bitty. No come go day from busy busy. And she knows I'm too jiggy jiggy. Now I have friends if you move sticky sneaky. Back out to me, I'm a too freaky freaky. Chef that mommy, need take it easy. Sing and me janky over. Back your back to baby bend over. If I put it in, game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier. Sing and me janky over. Baby, bend over. If I put it in, game over. Man, I take you, man, I'm strong like a soldier.
Fasta 4, niko plus 4.
baby girl and a day ni washendom. Sezi bonga fiti jumi ukuwa don. Sezi banja mtea mindo father son. Izi sis unajua mindo melgun. Ukibanja na ni unapigwa boom. Kani happy my guy itajipa soon. Usi worry na life itajipa noon. Ni weekend wa life zimefika moon. Na madiva wa mekrom nimefika zoom. Usi zime my guys unajua rules. Tunakata walai adifike noon. Una tip. Una tic-tac nini, baby una ass, una tic-tac nini. Izo ni nini, una tic-tac nini. Inia mabusa mebe kwa sin. Una tic-tac, una tic-tac nini. Baby una ass, una tic-tac nini. Izo ni nini, una tic-tac nini. Inia mabusa mebe kwa sin.
Spendi manza meka ukahaga. Manza mestunya, Napenda haga jelly, jelly jelly. Asiko na dimples, uko single niko single. Ndekia Michael ni kuonyeshe kichinjio. Msupa chambio. Nika fresha kanairo. Kienyeji special. Manzi ni kienyeji. Na kwambia kwa TV. Anapenda kumkumbagia. Kumkumbagia. Ana tiktak alafa na nikalia.
Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo ni nini, una tiktak nini. Inia mabuzo mebeba sin. Una tiktak. Tak una tiktak nini, baby una ass una tiktak nini. Izo ni nini una tiktak nini.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Ini kanairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa round imi na kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kora hundi huko New York. Niko insecure ile designer Saudi Sol. Madame wameparraka dansa wa Willy Paul. Wela nindere rendere real life ball. Role model wangu manze sini breeder law. Nikida itambla new press major Joe tuna enjoy. Mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jiba gajat. Tulienda wapi situ ko jiba gajat. Ay, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Totoliza tuko wapi situ ko jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat.
Askuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alinyanya ndikanza kumlipia keja. Ye upika kiwandeze. Haya, jibag na jag. Njugu na gat. Iyo kombi kuna vile ye uslap. Miswezi jam juya dem. Ukinirusha ganji, ndio miu jam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu ushapata ripoti.
Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Otoliza tupo wapi situko jiba gajat. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jag, jag,
jag. Kaji don't mind me manini. Niko club na mapeng manataka kunitress. Usi tense mina kamsa. Kata ina die, ateje ina die. Lakini stoke minta kamsa. Na sina ID. Na banza akiuliza we mshow minta kamsa. Ati sita, sita, sita. Aita ati ati don't mind me. Niko club na mapeng manataka kunitress. Usi tense mina kamsa. Kata ina die, ateje ina die. Lakini stoke minta kamsa. Sina ID, na banza akiuliza we mshow minta kamsa. Nita, 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 nita kamsa.
Colorblind, but this ya naingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuwa ndula, ninge itwa New Balance. Between life, I'm a school, I career. Bitch, I made like 4M, goja sasa this year. Nili omba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog, nikibakwa nasikia. Approach with kama silencer. Kuna dem huku unje sezi manager. Na wana anza kuni interacti caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani bra. Big facts ni ma zigzag. Mbrandi zangu kote kote utawaita. Niko kwa ndege kitu na beat. Ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kuni trace. Usi tense mina kamsai. Nata ina dai, nateje ina dai. Lakini soke mita kamsai. Nasina ID. Na bonza akiuliza we mshow nita kamsai. Nita, 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 nita.
Nishindaga vikam, jodi sipendi kujam. Niki drop majam, manzi yako anaziklam. Alafu ya madam, miu teka na mabas. Tuka kuwaga katam, naka napenda mashash. Nimechizi na hizo lips and eyes. Ushuria menibebe ya ma hips and thighs. Nona sikia nataka this and that. Jodingisha slow-mo na inani entice. Hi baby girl, nimezoza uku east side. Nijana ya Vegas, chiki na washika. Kijana mula mina weza kuspoil. Nikupati FM, ukazoze uko insta. Ni aje mam, ni mekunoki jo walai. Ni aje mam, baby mina taka jo uwine. Ni aje mam, uki wine na feel fine. Ni aje mam, ni aje mam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zungusha kidigida, ay. Baby uneza zungusha kidigida. Zungusha ya big big bam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zungusha kidigida, ay. Baby uneza zungusha kidigida. Zungusha yo big big bam.
Two up on the right, six, two up on the left. Pia kichwa inaza songa kama mdigi dani less. Ndo kudonjo na maulan gala na mabrothers gather. Kisho mbichi jino bagi na majotanza black. Zungusha yo biggie bam, purusha yo digida. Punguza yo milligram, buluta yo indica. Mindi chapu siku nzima, fukuzo yo minute man. Uragu isha fikia bwe waki, chunguzo yo visitan. Ni aje mam, si tense, niko na phone. Ni aje mam, niko na big, big, big bomb. Biggie, biggie, heavy, heavy, na kupea steam. Ono na mbili, mbili, epilepsy, pisi, pisi, chimi, chimi.
Ni aje mam, nimekuno kijo wala. Ni aje mam, baby mina taka joku wine. Ni aje mam, uki wine na feel fine. Ni aje mam, ni aje mam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zungusha kidigida, ay. Baby uneza zungusha kidigida. Zungusha ya big big bam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zungusha kidigida, ay. Baby uneza zungusha kidigida. Zungusha yo big big bam.
Namcho lazima na itap, tap, tap. Koko wakanoma ni kabad, girl, girl. Wejo lazima na itap. Lazima ntai munch, lazima ntai cha, cha, cha. Na msho lazima ntai tap, tap, tap. Koko kanoma ni kabad, girl, girl. Wejo lazima ntai club, lazima ntai munch, lazima ntai cha, cha, cha.
Like a boss.
Alo ni asapero asapa. Muwaga bad boy chini ya magic design. Genge true, genge live it in itamu. Na leon kukejani, basi we kamu. Painting, wago meni nice. Aye, uki smile, mina feel shy. Aye, kani kusimp, misiezi deny. Juni me simp, adi na shindwa, adi na shindwa, rada ni kai. Hard work adi wa mama wana ninoki. Wanashindwa na toaga wapi hizi manoti. Kijana oldies na sijafika 40. Vitu zingine buda zinafa kucheza loki.
Lazima ntai tap, tap, tap. Koko wakanoma ni kabad, girl, girl. Wejo lazima ntai clap. Lazima ntai munch, lazima ntai cha, cha, pa. Na msho lazima ntai tap, tap, tap. Koko wakanoma ni kabad, girl, girl. Wejo lazima ntai club, lazima ntai munch, lazima ntai cha, cha, nikona,
nikona. Nikona Esther, kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance floor. Esther, nima kwiki yo. Yopenda kutolia mafom.
Chunde chuni party girl, tiki makwela mbanya natingiza faster. Kama lifista kodi manda na hizo sianda. Alafu nika stona kanapenda mashada. Totola, totola.
Nasiki nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Nakana ni ngam koni itajaka tipapa. Ni dam juu ya dam kila time nikichapa. Totola pasta.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Kama nika pimbi pingi pongi. Mini na chapa karasta tam kinyongi. Kama kishada ni riski ziki. Mishika gana sadaka majingri bil. Natupia toto na biashara ni yako. Kini pochini yetu mina chapia kwako. Wako sini wetu nakamogia. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Fikisheo fala digi siku la bongi. Na seti ni makiki na jahuta ni digi. Unangam si unangam no kijibu nta kuringi. Zbimbi inzagi kidato nta kutichi.
Shumpele shumpe.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Let me cast my breath.
I got so much to say. I go solo, baby. Oh, not today. Bad man, I really wanna win ya. Sana, na sita, sita, sita. Saba, ukichora mina zima. So now you know. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah,
Mr. Vibes on Vibes.
When the driver take control, turn the faster, take it slow. Kind of you then deep below. Baby, show them how you roll. When the driver take control, turn the faster, take it slow. Kind of you then deep below. Baby, show them how you roll.
Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you.
He got you broken. You're not looking for love, it's okay. But your heart is open.
Give it to me, give it to me, give it to me.
He got you broken. You're not looking for love, it's okay. But your heart is open.
Give it to me, give it to me, give it to me.
From across the globe, it's none other than DJ Shinsky, live in the mix. For free downloads, check out DJShinsky.com.